nyambwa Aduwa laku kwa limpata gimwewe Siku babaika Oh baby kole kole Baby koleza Biryani kidogo mafuta Baby koleza Tende pole pole Sije kuvuta Mwisho yuka nyondosha ukuta Nakupenda Baby na kangozi kalosheni Na kiuno kama feni Sijalava ni acheni Nisha jichunguza Yani vile ukinyumbulika Nyonga zinakatika I love you mama zita Vile ukinyumbulika Nyonga zinakatika Mbakoni Nakacheni kiunoni Mafunzo kama unyagoni Vimichezo ototoni Oh baby ukinitomasa Nikumbata Tawaseme sikomi